Simuno mazima muli mubinji ebine unisa ebitulaga obukulu bwa Mukama bwe wali olowoozesa omukengeri gye tusabu wendoza kwebyo ekitiibwa ne mmuwa biraga bukulu bw'ebintu by'olaba amagero
Musinzenga biraga bukulu bwe.